Nkwasɛm Brani Onua ɛbrɛ asusɛ babetie nkwasɛm ɔmade asɛ ɔbɛfrɛ obi bi ɔbɛn wo na wasɛ wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ du nkwasɛm a ɛde ahomka ɛba nnipa asetena mu nkwasɛm a ɛde nidasoɔ pa ɛba mɛda wo ase sɛ woayɛ krado sɛ wobɛtie nkwasɛm ɛne deɛ mu ɔmade asɛ wobɛsi wo tra se ne abɔmpa ɔdɔmfo ma bɔhufoɔ ɛna sɛ wobue akwannwa ama yɛn ama yɛda foforɔ awurade mempae bɔ ne sɛ bibia akoma ne adwene nyinaa ana wode ahyɛ w'asombrɛ no ase no woyɛ hu adi akyerɛ wo ma w'asɛm mu awurade deɛ ɔni wɔ no wonam w'asɛm yi so yɛ hu adi akyerɛ no ɔni wɔ so akɔ so ara ahyɛ ne den ahyɛ no ma ato no gyidie mu wobɛtumi agyina awurade sɛ wopie a ɔhene mu a obi biara ɔni hɔ a afade wotie w'asɛm no na ɔyɛsu tie no anyɛ ɔyeraba ɛda w' ase sɛ wotie yɛn na de yesu din na mebɔ mpaeɛ ɛyɛ mosɔmfo akwa hayford ɛna anim ɛbɛkyɛ asɛm nyame nhyira wo sɛ woayɛ krado sɛ wobɛti asɛm fi lifeword media ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn ɛnɛ asɛm mato no din sɛ may the words of my mouth saa asɛm yi a wotie yi sɛ ma m'anom asɛm ɛnyɛ ofe mamenum asem anya ofe masem no di tri asem no no mamenum asem onum asem ye be firi onum ebe be biara ekɔ onyankopɔn nkyɛn no asem no anya fe edenti na na onyamtofo no ɛtrɔ ɛsa asem wo yi amekan ɛwɔ enyum edunkunu yiyimu edunnan enyum edunkunu ɛbɛka sɛ ɛti dunkrom but ɛdu baabi a nnwom deɛ ana yɛka sɛ nnwom deɛɔtwe nnwom se ɛnwom dunkrom ɛti mɛka no ptɔka sɛ psalm 19 use chapter 19 verse 14 saa na yɛbɛka no na nwoma yɛntie deɛ a ɔkenkafoɔ no anaa deɛ ɔtwerɛ asɛm no ɛtwerɛ no sɛ wɔka na ptɔka sɛ ma sɛ may this words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. O see, menuma asem enye ofe na makoma mu nkomo nso wani irade me botan ene me chifo. Amen. Utie asem ya tufo itroe David. Oh, sure, David the more Solomon Trobi. But accredited no, ama be a Davida. Yeah. And it's on Yankupon Kase. David is a man after my own heart. And Fahu na David come be a fast for ye Nadiano. Say, wo ye bribi na on Yankupon may be in a town. Ogini fun so tum na okonu koto dwenim e pompaye esira de se mumobo se de wado ye tie umobo hu edoso pa memrato na fam fun so chemi na faiso pye me hu na mu ye fita se tichire ma san se boniminim na nyinsan me ogini fun so tum e man hu ne nipesu a oyɛ na sɛ onyankopɔn ni hɔ a ɔne deɛ ɔrentimi anya hwee ɛno nti David ɛyɛ obi a na bible no da no di pefee meahu sɛ yei deɛ yɛbi ka sɛ o na David no ɔno onyankopɔn sosɔ no so da bi yɛtɔ sosɔ no so ɔyɛ obi a mesɛ sisu bio sɛ biribi si no brabom na onyame soma ne difoɔ ba ne nkyɛn na ɔbɛka kyerɛ no na ɔyi no atɛn a ɛbio ɔgye ne fonsoɔ tom na ɔnu no ho na n'anum asɛm ɛmfiri n'anum aba no ɔserɛ bɔnefakyɛ ɛfiri onyankopɔn hɔ ɛhu sɛ sɛ wohwɛ a David ɛda nnoɔma bi adi wɔ n'akomam I say, David expressed a heartfelt desire.
odifuna kumu mumu sampa dio betimi ama ne nasem bietumi edimu ne nasem bietumi wie peye no eye onyina nkopon woni ma ha eba no nyame ni ji no na David bonaforie odinu hutu nyankopon so David ye ya o edu bebi na yire Saul baba ya de ne ma David aware na na fisifu abe fa apamada kan de ko na fe de ayi arofo se mene se obedi woni jae fo kuntokwan no wedi nkunim no oda apamada kan ko su o mbusu mfi de ma David ni brei ama o fa kwan bia so enye onyankopon moa akofa apamada kan no so mo de ba oya no fi okofom adaka na wode ba no neni agi ohene diasa osayama na tadia ohina tadia kura hye no osoro no o se o hye tadia no ase eya ndei enianom ebi feno se jarabio se dena o hye o mo tadia na ano ase na wa hye ahene ntoma eguso so ya na tadia e David die ni jie no firi na kuma mu no ofuri na osa na wesi ha ohun ema na tell the good form na yiri butu esuru a mpoma mu hwe abade eyi no eba na pamade ka ne ba no yiri ni se ah ebu no kunu na ko manum tia se hwa hwe so hen asa ema na tell the good form bible say ba de saint no onyankopo etu so ne baba fa ne mi eyi oto evenze oto ne yefunum oto ne yefunum oba no oti ni yefunum adentra kase wo bu nyakopon ni pa enimtia oh onua yehwe wa okeka ne wakoma mu edewa so no nyakopon ekasa oyo ebi obi na no oh o se he expressed a heartfelt desire he didn't ask for wealth when bisa say e wadi mama japadi o wakasa debi Omara bo maye heye. Ye bo empire. Empire ba na yebo. Ye bo empire. Ye se ye empire ba na yebo. Ye bo empire se. Rade maye wi ase japade nyina. Rade maye bi ebi ebi se erade. Emma men sidan. Na wan kasa unya asase. Ebe da na wesi dan si so. Hmm? Obi emma ama me ye friend say onyankopon ma menye we menye kesi wankasa wadwuma ne tesey David wo obedi ohene de but wo he when bisa say fa Israel egudi enyina ma me David wo see wo bisa am ade o wo see mamanuma sem mamanuma sem enya ofe kwet me bisa aga se fame so baye obi a wiase nyina onipa nyina ehu no anupa nyina ni no wiase yenka sisi ahwan na onipa nyina ni no ye obi ho ye sikani ni kuro no obi a yeden ni no obi bia yeden ni no but David en bisa sadie no when bisa sa fame no David en bisa sa fame no da David mad nya obisa anse menuma sem enya ofe ebi onso obisa anse mam tumi ni ahoden na memfa nkundi nkunim nya mede badum ne de ba bre ne mu no ne mpempenso a abdo nyakopon ne mu nyakopon yi ne hodi a kire no no mu se nyakopon ne ahini mu hene owura mo owura esanse ampa oyie adam nana na bone bata ne hunti no na na no ntie no nti no oka kire urade se mesira wo se na ma no nti o na manuma asem manuma asem manuma asem e de enye wo fe we mbisa na wotumi ke yakobo de baba no because bible na dedi say is a man after man God's own heart is a man that after God's own heart we will be na oda onyankopon akoma so ba mbisa wo se ti wonuma sema oyo kristo ni efu ho ba no ye hwe emwa bwa den ena obi wa no audin ka bisa bro bompa ya mfiri sɛ nɛ kɔ yɛ nyinaa yɛ de saa asɛm wɔ yɛ de yɛ mpaebɔ ɛfiri aseɛ awurade ma mɛnom asɛm nyɛ wo fa na makomamu asɛm no makomamu asɛm no agyefuradeɛ yi ampa ɛnsɔ w'ani a kyane sɛ wo ne me botan ne me nkwagyeɛ nyankopɔn a ne me gyefo a me nua no kwasɛm ni yɛ mpaebɔ de bi onyame bɛtie ahobraseɛ mu onyame bɛtie ɛne awurade nyɛ debi minia debi ene yesua biribi kase pa safa kristo okra je nkwa ene ya dombre na nkwa jida fa homa yesu kristo na wonso wonu masem etuhwa o nyankopon nim eye adisua ase nyina yesua ewukwa e bafa so e dia bompa ye na eja se dedenu ere bompa ya na ebie ya no obi meli di prayer meeting kwa obi ya no a na eyi kasa horo awuri na egum bla 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 obi o li dinu nanti yankese mama yenu masam nan so nyankopon ni do de oka okasa kasa bi nan kasa nje nipa but onyo nyankopon ka hum den asam de hin kasa no nyankopon ka ba de ye kase robo mpa ye na wudie ni mu ana wo ye worshipper bi wano na sketch se urade se de di kan ni urade me menu masam anya ofe aba mane so ni na makomo masam no makomo masam no ifade ade woni nje ho na esanse una wo ye me kwa je nyankopon fa kristo so kra je nkwa se urade yesu me fa se me kra ene ma je nkwa bwami emintimi ntrasimo so pia manyo yiraba nyamishra se wa ekrado nyamishra se obi wa na obasa mpae wonso afa kristo krajin kwa dano so seze rade shoudin unkra mo ho baso kuko sise kristo obeba em so fu akwa heford ena mne mchase asami fi lifeword media ministry ho ena eba the telephone number ni 0244 869499 0244 869499 Let me shout in Kwasem and I'm there, bro. Bye-bye.